Ingabe bewazi? Ingabe umhlanga wawusetshenziselwa ukwakha izigebhe ngezikhathi zeBhayibheli? Kuyaziwa ukuthi umhlanga kwakubhalelwa kuwo ngokuyinhloko eGibhithe lasendulo. AmaGreki kanye namaRoma babebhala emhlangeni. Umbhalo waphansi uthi, umhlanga umile emaxhaphozini nasezindaweni ezingenawo amanzi ageleza kakhulu. Lesi sitshalo singakhula size sibe amamitha amahlanu ubude, kanti isiqu saso singaba amasentimitha angu-15. Umbhalo waphansi uyaphela. Okungaziwa kakhulu ukuthi umhlanga wawungasetshenziselwa nje ukubhala kuphela, kodwa nokwakha izikebhe. Eminyakeni engaphezu kuka-2500 edlule, umprofethi u-Isaya wabhala ukuthi abantu abahlala esifundeni semfula yaseTopiya bathumela izithunywa ngolwandle zahamba emanzini ngemikhumbi yemhlanga. Kamuva, umprofethi uJeremiya wabikezela ukuthi lapho idolobha laseBhabhiloni lihlaselwa amaMede namaPheresiya, babeyoshisa izikebhe zemhlanga zabaseBhabhiloni ukuze babavimbe bangabaleki. Jeremiah 51:32. IBhayibheli liphefumulelwe uNkulunkulu. Ngakho akubamangaza abafundi beBhayibheli ukuthi abavubukuli bathole ukuthi ngempela umhlanga wawusetshenziselwa ukwakha izikebhe ngezikhathi zeBhayibheli. Yini etholakele? Abavubukuli bathole ubufakazi obucacile bokuthi izikebhe zazakhiwa ngomhlanga eGibhithe. Zazakhiwa kanjani izikebhe zemhlanga? Imdwebo nemfanekiso esemathuneni aseGibhithe ichaza indlela umhlanga owawusikwa ngayo bese kwenziwa izikebhe. Amadoda ayisika imhlanga esiqwini, ayibophe ibe izixha bese ezibophela ndawonye. Iziqu zemhlanga ziwunxantathu, ngakho lapho ziboshwe ngokuqinile ndawonye, iziqu ziyabumbana ziqine. Ngokwencwadi ethi A Companion to Ancient Egypt, izikebhe zemhlanga zazingaba amamitha angu-17 ubude, okwakwenza zibe namaphini okugwedla angu-10 noma angu-12 uhlangothi ngalunye. Kungani abakhi bezikebhe babesebenzisa umhlanga? Umhlanga iwona owawutholakala kalula esigodini saseNayile. Ngaphezu kwalokho, cishe kwakulula ukwenza izikebhe zemhlanga. Ngisho nalapho sekusetshenziswa ukhuni lapho kwakhiwe izikebhe ezinkulu, kubonakala sengathi abadobi nabazingeli baqhubeka besebenzisa izihlenga nezikebhe ezincane ezakhiwe ngemhlanga. Kwaphela isikhathi eside izikebhe zemhlanga zasendulo zaziwa kabanzi. Ngokombhalo ngumGreki uPlutarch, owaphila phakathi nekhulu lokuqala nelesibili CE, izikebhe zomhlanga zazisadumile nakubafundi bangosuku lwakhe. Sesiphelile isihloko.